antena se ka o ka jɛmukan di aw ma o kosɔn an bena ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi.
Ni jɛmukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dɛngo ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun mi ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ an'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni ye jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni bi tali kɛ anw danbe de kan.
Yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye, an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la. Farafina foli jɛmukan a sigira nin wagatinin na, aw kulo bɛ aw denkɛ na walimakɛ ani aw terikɛ Modibo Dembele kabi Washington DC. Balimaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Farafina foli, mɔgɔ minnu t'a dɔn, ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segin bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direkti la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ, i bɛ se ka na FM kan Bamako, o ye 102 FM. Gao, o ye 106.1 FM. Tombouctou, o 90.3 FM. O ta bannen, balimaw, an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan, o www.voabambara.com. Balimaw, jɛmukan sigira nin wagatinin na, aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dembele ka bɔ Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo? O bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye? Ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la, n'u b'a fɔ o ma ko Anka Yanbila. Ale de y'an ka invité ye bi, ani a ka manager ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fana la an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma, mun ye Dr Kev ani Basbi ani Madol. Wulasa an balimaw, yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ, an bɛ kɛnɛ sigi ni Dr Kev ale ka foli sɛ o fɔ mun ma ko sanu negeni lɛga, let's go song from MALI Mali, on y va lɛga.
Ñina ke blaga da maga
oh
yela hagla jmembe la maganda ko ine la di ngache Jamana, what was Jamana?
Globila.
It can open and Galupa Bwala. What Warala? What was the Gansawa Canale Kalangana? Uga Maganda. Iwa. Amani a bad mana. Panavasa Maga. Okay. We'll get Chenanea for you. Nintara. A top of the top of it. This is a lucky player. What is my landing pair for you? Alakanishi. Otomano Pope. Middle Pra. Obin Dimi. No Dimi Ula. Halting and Yagasro. Never the manager of my general Magandai.
Ndrege. Ah, and we're Maganda way by Jana.
Me are quite you. Seven are quite you. Not for a woman like a pizza.
Bajana give me a get up.
Make a big pa.
Bajana did that at this.
Is that what is that?
Ah.
Kata kira belako kase ke boko.
Awo.
Ngade pingana ngana ngonge kono buya.
Awo.
Ni ya ke belako.
Awo.
Ndali nganye ke soro.
Muna la bajara. Amana belako boko ko bi chugodi.
Walla ni ma ngana kono wanya ke belako ko ngi nganye ke soro.
Chugodi.
Opma ba ke ni ga du chedi.
Odo.
Ha?
Odo.
Belako ba ga du chedi.
Odo.
Ngore ke ma kele ke.
Ha?
Kene sika. Wo ngo ko sa bal belako ta abla.
Awo.
Ode la pe. You put it back on the
now.
Belagota,
oh,
Nima Blau. I'm a brother.
Yeah, from your blood.
I'm
a badger.
Ah,
Million Yungu.
Ah,
we are making sick to Okan Mana. Keep it to Ogana. Could we forget to Oga Dodi for Ubsika Mivam?
Ah, to Oga.
I will.
You do good in the
hour. Take up to Oga for me. Who we are making sick to Ogala Kudum. But the kid again, she wouldn't be Magai. She will be Francie.
Si
ko bin France, ko si ko ko bajara bese France la ko djugu. Ki ka tawo?
Ah, ni mo ga, si ko ni mo ga.
Ki ka France ro de photo ga.
A premier fois tane fois.
Ah,
ko musa de tane dia ba ki ka de ko yira bala. A premier fois tane fois. A ko da tane la ba ka tane.
Ah,
a ko de ka tane la ba ka tane. A premier fois a tane fois. A ko da tane la ba ka tane. La ko musa de tane. Dia ba ko yira de ko yira bala.
Ah. Bajra, bajra,
bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, bajra, Sikaso, en bas focus et focus. Ani Anreka invité spécial ni Oye Bajara à Donnembeko, Anga Yambla, ni Aka manager, ni Oye Boatunkara, Oulouli Anga bien invité, Anga Folibouyo, Kosovo Kosovo. Malma ou Frafina Foli Jaro et Foli Dumain, Amantegadi Nouatina, Babsi Touré, Aleka Foli Sanfomoko, Fourou, let's go! Sound from MALI, Mali, let's go les gars!
Lujana, Uma chama fora.